cold in the night. You was pretending G, I thought piggy me Ruzi. Jiwaspotein jia ata pige miruzi. Kani mefumbua haso na vosaka michuzi. Akustaka 10 for days, don't get paid for music. Kina nachozama mimi ndona bigi ya busy. Tusha jitoa kila kitu bado kanita mbinafsi. Tusha yoa nafki tunaishi na ukinafki. Hold on, think about it, nini zambi kwa mwenye viki. Nisha shinda njalo na lewa na marafiki. Flag inapepea, no no atupe fair. Ujasiri unaongezeka ya hakuna cha kufia. Flag inapepea, no no atupe fair. Piga sana panapo jambo lenye mwanga uonekana bila utata. Mwanao midomeni tukikusaka tunakupata. Mitambo kata nesko kisumbua na leta giza. Funga mlango kuwa nyoka kati umeme umekatika. We ain't one in the same, that's the reason I got different views. Got so much at stake but we gon' ride like it ain't none to lose. Put yourself first like you supposed to, I ain't mad at you. We'll just keep on shining, I ain't looking for no
gratitude. Bila pambio, kibabe na yuyo, oh oh ma. Niggas keep love wana elekia bila kikatio. Wana kufa na yiyo. Pambio, kibabe na yoyo, oh, oh, ma. Nige skip la wana elege ya bila kikatio. Wana kufona yiyo, oh, oh, na.
Yeah, all is trying to get some paper. Ukiona ni machine, as I say, I see no pressure. Moving slowly, you will understand later. I swear to God, I never had love for them haters. I be she greater, on the path to greatness. Ukiona mizu kukwa kona tagi, we straighten. Toto mama weze kushidana na machizi. Mashkaji shafuruga, wose chone tumesizi. Warisha taka kutuzima, kutuzika. Tufukwe chini ila bado busy, tukapiga. Look us now, going hard kila siku. Mungu shatu blessi, so kikunja siyo issue. Flagging up a pair, niggas know that we here. Macho kwenye paper wala kuna cha kufia. Hustle hard, tone butikali nimetupia. Nkiwa chimbo mini mnyama wala swezi kwa dithia. Uchafu ndo kanifanya niwe msafi kufikiri. Hii kizazi haina haki, so nabaki tu kustiri. Uswazi dini mchongo hadi majaji wanaubiri. So kushtaki hadi mpaji iko wazi ndani ya mwili.
Sio siri.
Tuliambiwa maliza shule, tukamaliza walotumiza wakapishwa kule. Afisa na visa gani ya kuwa na kisasi nami ulitega misa. Sasa hivi unajenga kanisa bure. Siasa kwa sisi hasa politics, you can't run away from
no.
Gotta stand up, make a change before my son awakens. This ugly world will always come and chase him. I ain't got a choice, so if it's not me, then a gun will raise him. So I'm prepared for the worst case scenario. The earth stays the same, you live with what you barely own. Sail the ship to a point and break the ice. And let them know that you're not DiCaprio, cause you're hanging on.
Bila pambio, kibabe na yoyo, oh oh ma. Nigga skip love wana elekia bila kikatio. Wana kufa na yiyo, oh oh na. Flagili na pepe, bila pambio, kibabe na yoyo, oh oh ma.
Nijitafuta kajipata sana tumika kama mfano. Mafusa mbeja mwacha lepigika kwa misimamu. Nyamagana dana nyumba, oh my god. Danger, ukitafuta risky sometimes huja ka stranger. Now take a look at how my lifestyle change. Mejipanga yen from A to Z ka alphabet. Na kani number nanza 1, 2, 3, 4 to 8. Mr. Kubanda mwanza mwanza real for sure, sio fake. Huh, deal is metiki, nyote menga. Squeezy sina mkozi, fanye mzike jile ja.
You check ya one in all.
Tombi support, sinji kombi mebosi bigi got. Tombi chuchote na onbondi kogumi. Na soba hili, sina cha kuficha milele. Ata moto wacha majivu na maumivu leta kilele. Kwa hivyo kama unaona wiva unaona gere vami one. I'll pick a video of you with one number one.
Flagilina pepe, bila pambio, kibabe na yoyo, oh oh ma. Nigga skip la wana elekia bila kikatio, wana kufa na yiyo, oh oh na. Flagilina pepe, bila pambio, kibabe na yoyo, oh oh ma. Nigga skip la wana elekia bila kikatio.